Zedwa.com.
Internationally known.
Zambia, Zaire.
No other than.
Heroes.
Kademo made this.
Kwangu manya. Fetuntulu fefiom fuisa. Nankashi yobe alomfo kuisa. Fuma pase shechin kwesa. Nebondi kapondo ubwa fiamola njakush. Inapo niki ni chensera. Na denja vwa kwati damu zensera. Kakushe mbo mutisi uka sensera. Nebondi buteko ubwa fiamola njakush.
Chino chino yeka fioka fola. Wesha kwa machikia yo widia nompola. Kwa bulo kukonkonsha mubamba na mubula. Anto nagosula na sunke simo wamba. Ndekwe baka kupuma na vantu baka tamba. Nagosula fenga kolo kombwa. Mazetu ya lengele bamo suma kolo we kumbwa.
Uwafia wenu mura mbora kaku. We too much talk talk paka na waitara kui. We jole ton ton kasha tuwe. Nangu tukile tukulu tafu.
I'm giving up my vibes and booty but jebu imofio kayo spito nangu mochari. I'm a soldier na maluk seka malon the first ni fuseku life yako maikoni.
Ye mkulu mjangu setipiri palo de mbora kamburi pipiri. No kwele na banjangu shange pepara. Uchiri nefkansa ngurange pepara.
First of all ndi wapa ketike imbazari yonde uma itike apa. Nalami umeye jeje banda kwa tumanji kata msala kutupa.
Heavyweight jichi biongo tafi na iwe check your weight. Tufuile wifi ino type ni post and post. Kame big man esho mchinshi mpost. Bantu ulesha umpeleshe. Nde kweba tata tabesh. Wimbonet ya la pariba weta. Mazetwa yote kanya wedi.
Abatena jat underage. Widanja usha unefonga teletu. Ilambo na pepa puriki. Pariba weti winchitane leti. Nyeche pakuzi. Mukatiliwa mukaramba. Kapuru na jointiri wanda mukaramba.
Music!